xaaladda ammaanka gobolka bay marka gobolka bay markaan warkaas siiyo waa 99% nabadgelyadeeda aaday u fiican tahay intii la doono wax mashaakila kama taagno waxyaabihii hore oo jiri jiray hadda ma taagno xaaladdeeda nabadgelyo marba markii ka dambaysa waa soo fiicnaanaysaa howlgalladaas waa socdaan si tartiib tartiib ay u socdaan haddii ilaahay yaraasi waa si badan oo cadcad oo waaweynna waa loo diri doonaa haddii ilaahayda wallaahi sida hadda ma garanaysaa gobolka bay banaanadeedoo kale way ku socdaan si yaryar bay u socdaan si ma garanaysaa macquul ana weeye oo loogu talagalay in la ballaariyo nabadgelyada si yaryarna loo balbalaariyo si waaweyna loo balbalaariyo degmooyinka oo dhan oo gobolkana way ku socdaan arrimaha iyada waana lasii kordhinayaa haddii ilaahayda